wazawo kutio kwa amani tikasasiro yandi damu kutawanya abatuuza abawangali ya munisipali yekiwa district ye Wakiso na dalama biseera bino ng'enkuba efudde mba kino kiddiridde abamu ku bakontrakta abaweebwa omulimu guno okutegeeza nga bwe batalina bwe bagenda kuyiwa kasasiro nga gye babadde bamutwala mu bitundu eby'emikono babasasuza emitwalo ebiri buli mmotoka. Abamu ku bakansala abatuula ku lukiiko oluteeseza munisipaali ye Kira basinzidde mu lutuula lwabwe nga baagala wabeewo ekikolebwa mu bwangu ddala okuyamba abantu abawangalira mu bitundu ebyo kubanga kasasiro abafuukidde ekyambika. Ate ye amyuka meya wa munisipaali ye Kira Nanyonga Rashida Musoke anenyeza abakozi ba gavumenti olw'obutakola mirimu gyabwe ebimu ne babikola gadibengalye nga kati bwe bateekeddwa okutaasa abantu naye ekisinga okukwasa ennaku ate abamu tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Era ategeezezza nti waliwo ne bakontrakita abamu abagobebwa ng'ate bwe basaana okukola emirimu egyo kyategeeza nti beetaaganga okwekenneenya ebintu bye bakola.
One of the biggest challenges tulina sometimes our technical persons simu bubi batula ne bagdamu ne batema atema ne bagabira ba contractors abalala. It challenges us obero umanyi mulala ogenda okulaba mulala yaze na ted ajata ja they show they have the capacity when they reach on ground they don't have the capacity no sanga nga garbage has spent weeks and weeks mu area abantu bamanyidde mulala bamukubira simu agambe yo banzijeyo mu management yaffe ya kasasiro abantu baffe mba mbakyusiza abakola mu kasasiro because there are always reasons why mbakyusiza.
Mu mbeera eno tawuni kiraaka wa munisipaali ye Kira Benon Yiga ategeezezza nti mu kadde kano tebasobola kuyiwa kasasiro mu kifo kye baagula emenvu nga tebasoose kukikulaakulanya.
Naye enteekateeka y'okukulaakulanya ettaka eyo twagenda twagifula dumping site bange ejja kuwunyirira baneighbors abali ku ttaka eryo abaliranye ku ttaka eryo baneighbors ekitu tuli mu program kulaba nno tuteekawo design y'ekifo ekyo kibenga kasasiro agendayo tawunyirira baki bantu tutakola ntukola sorting garbage oyo ali decomposable ayuka nemu nga tali decomposable ono akozesebwa abantu bamukozese mu nsiko zaabwe so kizibinga kikola lutu emu ekitakikola lumu ajja kubunyira abantu fune problem yagwa ekiteezi soka kituli mukula katuli mukula ntuna ba donors batuyambeko kula batuwa funds ekifixed developing gabeji agendayo tawunyira abantu bakitundu ekyo for now tulagana ne KCCA ne mukono